radio ijwi ry'America ivugirwa Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwe n'ikiganiro agasaruka buraga umwe hari kuba muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Veniste nshimiye imana Nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'America mbifurije umwaka mwiza w'2025 uzababere uburumbuke mubona abandi mwatandukanye ndabifuriza kubabona uyu mwaka muri iki kiganiro gisoza umwaka gitangira undi ndifuza gusubiza amaso inyuma ngaruka kubagize amahirwe yo kuza mu kiganiro bashoboye kubona babo
Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngihinga kokaraje Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngihinga kokaraje
Nongeye kuba ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga hamubo uyu mwaka w'2024 wabereye mwiza harimo Denise Mukamubano washakaga umuryango atazi naho akomoka Mukamubano atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarira mudugudu wa Kayove yahuye na se wabo Leonid Dasuhoreye atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani wihoreye aribuka uko batandukanye
twarahunganye turagenda tugeza agacyarurengeye na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe nawe twahirukanira twarinze twambuka tugera muri Zaire hanyuma ingenerekezo y'umugunga ngarambe n'umugore baje kuza mu nyuma bahigoma ngarambe n'umugore baje kwitabi yitabye Imana hanyuma abana bose batoragurwa n'imiryango bagira neza ntabwo nigeze nenga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niho baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza nganiye amashyamba aho mpungutse usanga nyirakuru yamutahanye nyuma yabwo yaje gushaka umugabo no gushaka umugabo baragenda bigira ibugande ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina ariwe uretse ko yaratuye Musanze muri Ruhungo ubari mutebagi iburasirazuba Mutara afite na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo ukuze hari n'uwitwa Nyandwi na Manzi afite na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba Imana nagiranaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga seseri aho Rwagoma ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona nibona nibaje uwagana agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho
ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe
ikiganiro cyo nagikurikiranaga nacyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yahunze angana nk'ababyeyi bazi byatumye ndingira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bwimbije babonekane ko nanyu navuze ni uwashakisha uwo mwana abifashisha aya mwana ko muzana uwo mwana cyangwa mukimwe yaba akiri umwana namubonaga akamenya umuryango akomokamo
hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko Mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu
yitwa Mukamubano Denise
mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yari atuye he
aho twari tubona aho dutuye hahose hitwa kuri Shango aho baje guhuriza Shango Sanandiba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi aho rero muri komini gikomero
ngumva kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro buretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona
Yego.
Karame.
Ni Venuse Nshimiyimana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa Uwihoreye Leonidasi. Leonidasi ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe. Umugabo wawe ntagarataha?
Oya.
Nta wundi muntu mukuru muri kumwe?
Ntawe.
Ubundi ntabwo mbikunda gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine, kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire. None rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza. Ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizeje ngo utware ubugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire. Aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje. Ntegereza gatoya.
Denise ari hano kuri telefone, nawe Uwihoreye urahari? Ndabakiriye mwembi ku Ijwi ry'Amerika. Reka mpere kuri wowe muze Uwihoreye. Uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe, musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye, umubwire uwo ari we.
Denise muri aho?
Ni
afande wanjye ho muri aho yitwa Uwihoreye Leonidasi, aba ndi murumuna wa papa wawe. Papa wawe rero mugwa mu ntege, ndi murumuna we. Twarahunganye, tumaze guhunga tujya ku Gisenyi, niho twatatanye ahantu hitwa muri Vunga. Bambuka Goma ngira kutujya muri Dere, ntabwo twari tukiri kumwe. Hanyuma naje kumenya yuko yitabye Imana n'umudamu we, ko yitabye Imana. Ukaba wari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Erenesina, twaje kumubona mu mafoto, tumaze kumubona mu mafoto, hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina ngo anariho. Yari afite na ba nyirarume, hanyuma barambwi batubwiye niko ugishaka reka tumuhe nyirakuru abane n'uyu mwana. Hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'i Goma hose ndagushakisha, ndakubuze maze kukubura nuko ndatuza. Ariko Imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane, itagufuje nawe kugira ngo uzatahuze
urakumva? Arakumva, arakumva. Umugendeshe buhoro, ari wenyine, nta umugabo ntagahari. Urumva kwakira amakuru nk'aya ntago byoroshye, nanjye byananiye kuyakira. Turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira, agende asubiza buhoro buhoro. Ntago byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite, ndavuga se na nyina, ariko nubwo bwose abafite ni inkuru atari yiteguye. Yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira Imana azababona, ariko turamugendesha buhoro, tumukomeze kugira ngo yiyakire, ashobore no kugenda nawe icyo akubwira. Mbere yuko dukomeza, Uwihoreye, uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we, ataza amazina y'ababyeyi be, ataza aho akomoka, yumva ari we wenyine. Uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo, ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre, uyu mwana namushakishije ndamubura, uti yitwa Mukamubano Denise. Iri zina rya Mukamubano Denise ni mwebwe mwari muhaye, ni se Ngarambe wari mwise?
Ni izina ry'ababyeyi be bamwise, nanditse aranabatizwa bamwita Denise rwose. Ubwo twahunze ari umukristo gatolika, yitwa Mukamubano Denise abyutse n'ababyeyi.
Denise, wamwumvise so wanyu Uwihoreye Leonidasi ukubwira amateka y'iwanyu, nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uri we, wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu. Ngaho nawe musuhuze, umubwire icyo kuri ku mutima.
Komera, komera,
komera,
komera, komera, ihangane.
Come on.
Okay, bo. Okay, Donize turaza kongera. Turaza kongera ihangane. Okay. Okay, ngiye kugukupira. Turaza kongera kuvugana umugabo wa wagarutse, sibyo? Kukureka wenyine ntago ari byo, ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine. Ihangane, rira turi hano. Sibyo, sobanya rahari nanye ndahari. Turi hano kugira ngo tugukomeze.
Ngiye kurubyara nyina na banyira ruka na banyira cyenge bahari rwose.
Nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza. Ndagukomeza. Ntabwo byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni igihe cy'amahirwe, ni igihe cy'ishimwe ku Mana. Ku Mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe, ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya. Kuba niyemeje kuguhuza na Wihoreye Leonidas ni uko nemera rwose yuko uri umukobwa we, kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire. Ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira, mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari. Ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijwi rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza.
Niko basuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, harimo abanakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ibishaka tuzabona.
Uya muzabona na vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane. Muzatubwira umunsi muzaba mwemeje kugira ngo ijwi rya Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe. Tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero kaburaga. None muze Wihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe, mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Nishimye kandi Imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka. Kandi ndagushimiye Jenoside, ndagushimiye Imana guha umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umva abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana iguha umugisha kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibi ngibi ndabisohoje kubera ko igihe cyacyo cyabyo kigeze. Genda gushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana mu buryo bugikomera. Humura umubyeyi ukuze afite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteguye kumwakira mu muryango kandi Imana iguha umugisha. Gusa yaguhaye ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba aha ngaha rwose, tuzamukuzanira. None Denise Mukamubano, wamwumvise so wanyu witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabo gushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, bwo waturutswe, bwo washobora kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Icyambere ndashimiye Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Ndashimiye Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri iri shuri rimwe badafite ababyeyi babuze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kababuze barebe ko babafasha kubona imiryango. imana ni yagicyubahiro
urakoze cyane rwose Donize mu kamwano byaranshimije cyane kukwakira uribuka tuganira narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe imana irabikoze ngaho rero ari wowe ari na sowanyu ubihoreye rero ni dasi mwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro uze ku ndabukiriza umufasha wawe Denise na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwira inkuru nziza ariko umunda mukirize umuhomereze umushimirire ngaho rero mugire umugoroba mwiza amahoro y'Imana yego murakoze
Kakasaro tugashake kazaboneka Kakasaro tugashake kazaboneka
Uwitwa Fish Bizumuremyi Ismael utuye I Kampala muri Uganda aritegura kujya mu Rwanda gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango we yaramaze imyaka 30 atabona namuhuje namubyara we witwa Nizeyimana Yahaya atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana
Allo
Nshimiyimana
Amakuru yawe fishi ni hano ku ijwi rya Amerika
Ni makuru ni meza
Wari hano mu cyumwe bigishize ushaka umuryango wawe mu Rwanda none umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe Nizeyimana yahaye waramumbwiye mu kiganiro ariko mbere yuko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze aba abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva gasaro kaburaga gatangiye urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe
ndabirashimishije cyane kubera ko naje ahanga kuri ya Amerika shashisha umuryango wacu Imana ikabikaba imbabare nka cyambabona vuba vuba ibyo ni byiza cyane birashimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora kwijuri ya Amerika ndabashimije na kwijana
urakoze cyane ugushima ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe Nizeyimana Yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize Yahaya Nizeyimana wiriweho
iriwe neza
nguyu rero umubyara wawe Fish Ismael Bizumuremyi ari hano ngaho musuhuze
muraho Bizumuremyi ndagushimiye no kuba waratanze itangazo twese barakuvuze none tubashije kukubona rwose tumva twishimye imitima yacu rero ndishimye cyane kandi n'umuryango wacu urabyishimye
Ismael wamwumvise ibyo yavuze
namwumvise Wungu Yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe
yego
ndatekereza ko anzi aranzi no kugishwa no kuba namuzi neza ariko waranzi bishimije na kwijana bitewe yuko nagerageza kubashakaho ndabirananira ndongera ndagereza inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu hari umuntu wangiriye neza mbaye nimero y'ijwi rya Amerika nca ku ijwi rya Amerika none yarangi nabonye ariko noneho ikibazo gihari aho ndi jewe ndi kure cyane ndi mu gihugu cya Uganda ndi muri Kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubugande
yego mukanya muraza kuganira ndabaha nimero buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari ariko nagira ngo nkubaze Yahaya niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya nagira ngo umuhe amakuru make yo mu rugo umuhe amakuru y'abamutegereje muha amakuru yuko hifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma ahakomoka
yego fisi rwose Ngoma turagutegereje dutuye Ngoma ama mama wanyu baracyahari babiri arwa muri Amerika wo bitaga Farida ara abandi babiri baba mu rugo kwa mukecu arubana mukecuru urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru nukuri kandi na nyirarume arahari witwa Yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko n'inyirarume kandi nukuri baramurindiye baramutegereje kandi nukuri baramwishimiye kuba bamubona kwifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo ariko nibura wakwibuka ukaza ukahagera tukishimana tukamenya ko twamaze kubona imitumukururuka pe tukamererwa neza
none Yahaya mbere y'uko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu Fils Ismaël mwari mumaze igihe mwarabuze nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere y'uko nkureka
ikintu cya mbere na gukora ni ugushimira ibyo by'Amerika iki kiganiro cyawe kimana tugezeho n'ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye umeze nk'uwapfuye nukuri turishimye kandi nukuri badukoreye ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya Amerika muri rusange
urakoze cyane
kandi cyane
natwe turagushimiye uri umuntu mwiza Fils Ismaël Bizumuremyi hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro none ubonye umuryango wawe ngaho mbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubungubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere none nawe muri kimwe kiganiro ukinshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe none wowe urumva umeze ute
murabanza mumbabare bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikiganiro nicyo kinshi ufite uruganda rwinshi mu kanwa kanjye
yego
ndishimye ijana ku ijana era imana zabambere cyo ikintu cyose cyo mu igishoboka cyose ndishimye kabisa ndishimye ubu ngubu nyine gahunda mfite kubera ko nanjye ahangaha ngubu ngubu mfite famiye nari kubwiye
yego
ubu ni ukuvuga ngo nyine ndashaka gucisha uburyo nshobora kuraba nga mbonana na Yahaya nimba ari no ku WhatsApp sinzi niba ari ku WhatsApp
ari kuri WhatsApp ibintu byose murabivugana mu kanya rwose murajya mu gikari muganire
okay waba ari kuri nimba ari kuri WhatsApp kata aho icyo cyangu kiroroshye kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamukanje mu Rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kujya ngo bina nimero yawe ni yawe igendana
atari yakazi
itari yakazi kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe urimo umubyeyi wanjye ubu nawe urambyaye muri wecyo kati nenze nandi nashaka na ibisigaye turaza kubiganira na Yahaya
ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje guhura nyuma y'imyaka 30 mutandukanye mwarabana batoya Yahaya wari ufite imyaka 11 icyo gihe Fils Ismaël nawe yari afite imyaka 4 none reba aho ibintu bigeze Imana irabikoze ngaho rero nimugende muganire mwishime ngaho mbasezeyeho amahoro y'Imana
nawe
ibyo nawe Imana ibane nawe no uratubyaye pe n'ukuri kandi dukuriye igikorwa gikomeye umwe mutuzahora dushimishwa rya Amerika n'ikiganiro
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura gaundi mwana ijwi rya Amerika yahuje n'umuryango we ni Joseline uza mukunda bari bamaze imyaka 30 batandukaniye kurushashi bahunga ndifuza kwasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
nabuze umuryango wanjye muri 94 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nda kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko umubyeyi nabonaga wenda duturanye ni ku mutima amaze gukura wambwiye hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Congo ya Croix Rouge
turi muwuhe mwaka ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe
muri 94 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rinzamo ngo ni Remera hari ahantu hagati y'inkurusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
wari ufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwa Gafora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muvaho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twari aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turi aho hantu ku birago twuzuye muri salo mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurinda Orufurinda bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurinda yo muri Congo
muri Congo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo gihe
muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Congo
oya nari nkaragera muri Congo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ite ihansanga ingeza mu injyana muri Congo
ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari iya mbere yari irimo amazabiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka mbo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashyitsi. Abo ni bo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda, ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Ahandi hantu hanzamo ni mu Majyepfo, wenda muri za Gitarama. Hanzagamo cyane. Nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo, ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga twabaga tutwitegeye, wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha n'aha, ngo hakugiriya gutyo ngo za ngo ni za Shorongi. Nkumva mbese utwo duce turatwitegeye, yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukagutekereza kuba buriye ku Rushashi. Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri Joseline bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Orufirina yarambajije ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa Uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko, ariko Uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo uguhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo ya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anahareramo abana, kwa kunda areba niba bariye cyangwa se baryamye, acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, ni iki wumva ushaka kubabwira? N'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge icyo bari ku mutima.
Numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bikora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Abanyagicumbi, Abanyarurindo, Abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafoze, atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venuste Nshimimana no ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi, barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho uvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
ngira niba waramwumvise abantu barakubwiye bati n'umukobwa wawe niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe mbese mwatandukaniye he mubyeyi
batandukaniye ahantu hagati yo kurusati nyamuhondo
nawe yarambwiye yuko koko ageze kurushashi ko ariho mwatandukaniye byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari tuhageze dukambitse ariho twari tugereye noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma
yego
agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma ubwo byari nka saa munani z'amanywa ntiyagaruka ahubwo hagaruka uwo wundi
niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma
nibyo bose
mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho
kuba yarapfuye
komera
na nyina wabo na nyina wabo mukagago ziteriya nawe yarapfuye
naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wariho
nyirabagenzi aracyariho
n'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi
mwigeze mutura aho ngaho za rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
mbere mbega atari hahinduka twari dutuye muri rutongo muri komine ya rutongo
yego
ubwo segiteri yari tuga umudugudu wari bwoca serire yari kigufi mbega ntaho yayobye
ntabwo yayobye abivuze neza ijana ku ijana rwose uzamukunda ni umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo ubu rero mukanya ndabahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo nkubaze mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasoro ka Buraga niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
yewe warahandi umutima uradiho n'ubu uracyadiho ariko niyo mbona gutyo numva ko wenda atari nawe ntuzisize avuga ukuntu byagenze numva ko ari we rwose kereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga nti ni umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera ntabyemeza neza
kongeye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya ni mube mukubye telefone ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
Ngenda kokaraje
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
Ngenda kokaraje
maze kuganira na Mukakabano mwumvise ko amakuru atanga n'umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhe inkuru nziza
uza mukunda amakuru yawe
ni neza
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
nibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine
nari ndi kumwe n'umwana ariko
nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri iruhande bari bugufashe kuyakira kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko
nakubone uyu muryango wawe
yego ndikukunda
ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana no barategutegeje kugera ngo muvugane mama wawe tumaze kuvugana bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakiri ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri rurindo harugura ariko nibyo mama wawe arahari tumaze kuvugana n'uwo mukanya ndamuguhanda bayahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nk'uko wabimbwiraga nibyo mama wawe namubonye
mama yange we kuvugana
yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi burya no kwishima birasangirwa
yego
agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje
abandi bana ijwi ry'Amerika ryahuje n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwandakazi bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda butuye na mukuru we bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge ari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994 nyina Agnes Mukansango amaze kwitaba Imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damasendagije Imana sekuru Venanti Kayumba amaze kwicirwa icyahinda bakomoka ahitwa ku Mubuga ni hafi y'Ikibeho mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro Louise Bukuru yaje ku ijwi ry'Amerika ndamwakira
je me suis retrouvé en Belgique en 1994 en juin 1994
nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994 nyuma ya jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi
ni quand tu fuis au Burundi icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe
alors je ne sais pas exactement mon âge mais je serai né
sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994 nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu
tu as des nouvelles de ufite sa makuru y'ababyeyi wawe
non je n'ai pas de nouvelles de mes parents on m'a dit que ma maman biologique était décédée mon papa
nta makuru mfite ku babyeyi banjye bambwiye ko mama yapfuye papa we nta makuru ye twamenye kuva mu gihe cya jenoside kugeza ubu hari marume ntazi aho aherereye ashobora kuba akiriho
waba se ufite izina rya nyokorume
yego ndarizi yitwa Damascene
mama wawe yitwaga nde
yitwa Agnes Mukasangwa niba ndivuze neza papa yitwa Venant Kayombo
Est-ce que tu sais plus ou moins wabuzi se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de
Mubuga. Ko dukomoka mu Mubuga hafi y'Butare.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as. Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe. Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru nifuje kuzuza inkomoko yanjye nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Uvuye de la famille au Rwanda, s'il y a de la famille à retrouver.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi? Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouves ta famille au Rwanda.
Ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda.
Quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère que eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo abahobera icyo cya mbere nakora.
Et les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Maze kubona nyirarume w'abana bashaka umuryango witwa Damascene Ndagijimana naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba.
Nabamenye cyane rwose inama yamugomeye. Nabamenye nubwo hari abana batoya cyane ariko ijuzwa n'ingagize ijuzwa n'inyuma wabyara.
None se mbwira Damascene wumvise umeze ute ubonye amafoto y'abariya bana mwaherukanaga muri 1994 muri Bujumbura?
Kuna nakoze kamarea kwa mama atangani yari. Kwa hapo, mawi wawa ajabuta azagapa. Kwa hindi yungu, zajize, hana wama matuhuka me. Kwa hapo, na hindi yungu, kwa hindi matuhuka kazi, azanu mkabu. Kwa hana nukua, kwa hapa sinye, kwa hindi yungu, kwa hapa miyangu wate kwa kuza, angu wala korora. Kwa hana wambu, kwa hindi yungu,
Uya uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye ariko nabo bashubije amaso inyuma Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona bibukaga Damascene bibukaga n'iriya foto.
Batinira wanamani kudapigo tewe mima kubayi tango meritine
kutumbura ni kuri meridia Ibujumbura suru sedwe nere
maam hicho kumani chakujia na waga mungagara mkakiada tani na wana watuwa ye na wana kano mkawita kambarata
mbese mbabari ya kukusubizi ni magatoya na makuru ya papa wawo kuru ye vite dajenze gute
papa jimu njara kwa kayumba zanani nikuni kayumba niwe papa wangi jimu njara kayumba jimu kanda jima zata mateni kanyuwa umisiki wangi toka anyisi mkansani.
Hanyuma se niba papa wawe aliwe Kayumba Venani umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo yitwa nyina ko muzi kubera ko urabona mushiki wange ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura hanyuma baracyakane maze gushakana muri hoteli na kane era mu Rwanda hanyuma nza guhunga ndavuga ndetse kumbuka ngo ndavuga ndetse ubundi tumbona data na mama ba na muka data mbega mama ya yakeze wacu na muri Rwanda Bujumbura ala mahoro majeze sanga wahe nabo ngo barahunze agaruka nyuma nama mkwazi lupe yutu mwane kwa kata kutu anima ya pwani kita mnabo wani agu kunge kondi ya kule mnabo yaru mutubu kakini umutamu numu kwa wari
agasaro kaburaga kabonete.
Tumaze kuvugana na muhuje n'umwe mu bishwa we Louise Bukuru baraganira.
Damascene rero Ndagijimana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe abana ubereye nyirarume abana umwe muri bo bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damascene, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique, l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle, Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damascene et enchanté, réellement enchanté.
Ati Ndakura Mutsa Damascene, je suis Monsieur Jouéno Koukouvoudish. À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler, que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
Atinange ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je ne serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venus iti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imana muhumuriza utakabare
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damascène parce qu'on n'en a pas vraiment discuté mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu mais quelque part caché dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damascène y sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atariko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo gusa atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
agasaro kaburaga kabonetse
Nyuma y'imyaka 30 Jacques Muhire atandukanye n'umuryango we yarawubonye we namushikiwe bari baturanye ariko nta numwe waruzi ko undi akiriho batuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge gitandukanye n'umudugudu gusa kuko Muhire atuye mu mudugudu wa Kiruhura naho mushikiwe Sylvia Ingabire akaba atuye mu mudugudu wa Taba bagenzi banje rike bagira ubusa na Fulgence Kizuwera baramuherekeje bamushikiriza
Umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera Padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we Kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura bombi mu kagari ka Kagenge Mayange mu Bugesera Kwa Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye Muhire yakirijwe amashyi n'impundo Mu rugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubonaho wakandagira byarihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye Muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumbati insanganyamatsiko ku kiganiro gasaro kaburaga cyamuri isanga Muri ibi birori kuri Muhire warumaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo.
Kuri uyu munota no kuri isaha n'ibyishimo gusa muri njye kuko umutima wakingurutse kandi nuri hano wese arabibona ko ari bineza neza. Ushingiye kuba nahuye na mushiki wanjye mushiki wanjye Sylvia umuntu wamaze imyaka 30 mutabonana kongera guhura ni ibyishimo gusa
ibi neza neza kubwira ibirori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire bya Ruko
kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques umwe wenyine mfite kuri yise mutima wanjye ufite byishimo utabasha kumva kuko nawe urabizi kubahora umwe uri nyakamwe sinkiri nyakamwe ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane uyu munsi rero byabaye akarusho kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye bamubonye kumugaragara
isuma y'imbihari y'Imana ni umugabo wa Ingabire umva uko yakiriye kuba abonye muramu watarazi kwakiriho
kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise kwahari ibyishimo byabaye byinshi ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana ariko kwicarana nawe tukajya inama tukuba ku muryango biranejeje cyane biranejeje cyane
Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro gasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo
abantu bose babashaka gukurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro gasaro nibafungure kenshi ahubwo bumva amakuru bahanahana amakuru ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabatayumvisha ko ugasanga babumvishe babazi ni ukuri nibabwirane bahabeho communication kugira ngo abarangisha batabashe kutababona imiryango yabo bitabye cyangwa batabashe kuyumva bagende barangirana kuko biri kose nta muntu kuri isi udafite uwe
icyo nabwira abakurikira radio rya Amerika mu gasaro ka Buraga kiriya kiganiro nkuko nabivuze ubushize nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baborana nababo kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo
umusaza yipimake musabye Imana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'impfubyi yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimika urukundo
nakoze ibyo nshobora Imana yanshoboje bavandimwe n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo uwo ari we wese agira urukundo akunda Imana akunde na mugenzi we
kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango n'ibyishimo byari byose
nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi mu by'ukuri turishimye cyane
twese twaje kubera icyizere twizeye ko Imana yabakoresheje mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka utazaboneka ntituzamubabaza ku rwacu ruhanyu nk'abaturage iyi radio turasaba kwira ngo abakozi bayo uteka bazabaha ubugingo buhoraho kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imyiteguro abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi
Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 ijwi rya Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro gasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye byumvikana ko hakira abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kugwa amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo nk'abatuye ima yanjye batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo gusa bari cyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro gasaro kaburaga no kubona babo ehwo gi rusajwe rya Amerika mu bugesera mu buratserazuba bw'u Rwanda
Ikiganiro cy'umunsi ntano kirangiriye ariko mbere yo kubasezeraho ndifuza gushimira mbikuye ku mutima umubyeyi wumva ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru buri gihe uko ikiganiro gitangiye ambwira ko turi kumwe yitwa Mukabutera Dative atuye mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya mbere ni mu mudugudu wa Kabusuzu ijwi rya Amerika iragushimiye mbashimye namwe kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyama cyo kumuntu gushakisha ni 00127743341 nongera igisubiremo 00127743341 nongera mbifurize gutangira umwaka kaneza na ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana agasaro yoro family